chitia. Nzale kuba na jencha. A rig man, Kimsi.
Atten on the pit.
Sitiafuna tulondo uza timu kukolelera. Ibu kukwa nasimanyi, na higa timu na kutengera. Take me to positive, me live very good life. Njagala kumbunya negative side. Give me more, never minimize. No more heartbeat, beat on your side. Ijumi wanga we watundi wa. Baby, titundi kwa gala kweme wabumbi wa. Baku chukula, baku chukula.
Bako chocolate ya, bako chocolate ya, bebe to chita. Zenja kufa, zenja kufa. Kunye nyegela bebe nga to seka. Teto dira chimo tono na musika.
Bako chocola, bako chocola.
Bago chocolate,
bago chocolate.